ze kamwagale omwana yekagwennira ze kamusute owange nga bwe tuchakala abalala nze mbakoye era kati mbayita balansi Matilda jangwe eno yegwe bulijjo gwe nnoonya sase omuwanji
Oh yeah, yeah, I got you right.